check it. Yeah, boy.
Yeah. Kakitunguo kaza kaza tunalia. Sometimes ana bodi pasio fanya zulia. Michongo na chemcha bodi zilo weke mia. Umepiga bao moja na topa na chuchumia.
Michongo metulea metufanya tumefika hapa. So hata tukipata tunyiheni wala baba. Ndo kwanza nanza chapter mabisho shenza nganka. Kikulacho kinguoni tinyama na kula lasta. Baya silo kuzulu sana wema sono faida. Ukichengo wetulia haina mana kaka waida. Demoko yupo geto wetulia yu ni swipe. Ukilewa nolopoko na wapaga watu faida. Wetulia bas michongo na miti kasi. Wana kutaga goti fasa shatafuna nyasi. Unishatukana mamba na bado na vuko fasa. Kuna pimbi na dingi yani unamtukana mzazi.
The old days, thank you God now. It was the day now. Every day, tunasay now. Every day, tunasay now. I never gonna change my way.
Wezi fosi kufanana, hasi kufanya chanya. Ulishaona wapi, puwa na mdomo vika kutana. Tulitekeleza vingi kwa watu olo shindikana. Itikadi toka zama, live ni speedy sana. Wakati mgumu, haudumu, wagumu, ndo tunadumu. Mambazo kitambo, skuzi ni baba na majukumu. Na hatu nakula ndumu, watu tuchakula sumu. Usifati na chufanya, atakuja kujila umu. Hey, one for the money, two for the show. Shout kwa wanangu, watu tunopambania dough. Love paka soo, pambana usoe dough. Tujafuluko sana, loo nimechafuku na loo. Maisha fani lopitia mefanya nipite love load. Nimeshi maisha fani really atuwezi kufoji. Tulijichanga na washikaji lituete maboss. Leo kufasi ya duwasu tunafuta mikosi.
The old days, thank you God now. It was the day now. Every day tunasay now. Ayo wanchi dingi. Kuna fundi wa mitungi na gesi blanchi lanchi. Kupatikana kwa wepesi maze. Uwe na mwanga tochi. Sende kichwa kichwa kwa miguu hapa toshi. Nishakula msoto tangu nikiwa na daddy. Nikapata changamoto nikiwa na bulldog. Mwewe na hii haachwi mtu atoki mtu. Nijiwe kwa jiwe kapanga maurana. Ata mloge tunajua binadamu dafu. Igo mwewe siwazi ndafu. Ishi maisha yako unaoishi tu. Ya leo basi tu. Ebana falanga imeludi chini. Fala ni kuchenji bajeti zisokuwa za misingi. Wametiwa vibano, wakisha tiwa vibano. Wanaomba red card, yellow card. Apewe fly ego. Wakati nyumbani kitani na fly wigo. Nyumbani kitani nyumbani na fly wigo. Wakati nyumbani stand na fly wigo. Mwewe
I never gonna change my way.
I go for Nicky name Mexico. See you Colombia. Tattoo, still I'm building mwewe. I go for Nicky name Mexicana.
I go for.